yeni bari nongea, yeni corona kwa Colombia, wesi de mtuatari, silimisha le mbaya, achia, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, chapa bakola, chapa makizi boti, chapa bakola, chapa na masisera, chapa bakola, chapa makizi boti, chapa bakola, chapa makizi boti, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, chapa bakola, cheza sana dundo tena, chapa bakola, cheza sana dundo tena, chapa bakola, cheza sana dundo bwana, chapa bakola, cheza sana dundo tena, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, cheza bakola, chekechana dundo tena, cheza bakola, chekechana dundo pare, cheza bakola, chekechana dundo kule, cheza bakola, chekechana dundo pare, amini kwamba nikiwa nyumbani Colombia, wewe DJ Yala, yeye hata ni junior, wewe ni mimi namba, yote mazuna, amini kwamba nikiwa na kizo mshtakiwa, wewe ndo tutrapera, achia baba, sija nasema mimi na flow kama rasta, so hata nikichonga ngome na kwa poa kama culture, sicha kiboa na mkoboa na pahaso, na mtoboa na mpadoa na mtojoa na mpachata, mimi ndo sine kubo, na kunyoa na potaka, tumbo zina kwa woga kama ndoa ya mashaka, nikikohoa roe na poa na takata, omi kapu niko poa niko haso, wanaotaka kujua na kutoa na chowa kona podoa matozi wana podoa mpaka swaga, game nimeoa tena ndoa ya kichaga, na kunchuka na kunoa na chomoa na jikata, mesha kikabo na kabo kikabo na kuwa sadaka, tungo kwa vani na umepata nini haa, na umepata nini ya pamase, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, chapa bakola, chapa makizi boti, chapa bakola, chapa na masisera, chapa bakola, chapa makizi boti, chapa bakola, chapa makizi boti, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, chapa bakola, cheza sana dundo tena, chapa bakola, cheza sana dundo tena, chapa bakola, cheza sana dundo bwana, chapa bakola, cheza sana dundo tena, somsela sio mdada, wambie mwenzio, lukijana odari kengia studio bwana, yani kiwa zerosti sasa, weki ndote, amini kwamba nikiwa natupa kima hela, we diagwa, amini kwamba ni londo from chiaka, we kida, yani kiwa na mwanangu yoda, Steve MB, we lula kidumu, amini kwamba ni wazuru area, we trapera, siye nye ni mda, we lupozi, chapa, wameshika zuna lakini kwa mfasheni, tunde pala, chika zuna lakini kwa mfasheni, tunde kwa, wameshika panga lakini kwa mfasheni, we we, chika panga lakini kwa mfasheni, tunde pala, tumua panga mwanangu nisikie kwa, tumua tena, mwanangu nisikie kwa, tumua panga mwanangu nisikie kwa, tumua tena, machizi nisikie kwa, na iti ni kipigo cha mbwa mwizi.